trendybeats.com.
Brook no lunkumbo. Sensei.
Makate.
Service tai washa mileage. Tai ponya mileage. Service tai washa mileage. Tai ponya mileage. Magada. Gotika. Magada. Gotika. Shikambo. Magada. Gotika. Magada. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch taka de tetu chitan dudes like past yobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. For my stack I let the twist and do. Pange pange no you win a one boo. One two. Pole pole one two. Fee paisha monina one two. Kuisha mwana mailo ni te. Makumana kala but mailo ni pe. Kong kong ko. Kuchibi waido pelinga. Kudishe kuloko dailo ni we. Nibona bona but still tuladabwa. Adi chinja pati chalo chila jaja. Chipadi leshi nadikali mundoti. Padi historika ya mumbonshi. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch taka de tetu chitan dudes like past yobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo.
Imagana, not so good, but this bag of them easy. It's like into no can and I'm busy. Get on my mona fem paka kisi. Saka mano movie, you know that in a disease. You want more pasha. You want more maula. You want more sunda. But I wanna shakona fat is sent to Badiava. Prevention is better than cure. Tidwad, but in the mode to a shoe. Go on mona chibiango on the same page. The winner's and a number mileage.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch taka de tetu chitan dudes like past yobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo.
Ok, chinzo chari pente kwa ya isasa ngwati. Chinzo chobe chari pente kachiswati. Nolo chinye tafire mbeka kuishati. Neba poporo elabena bari kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage, no. Kwenu ninge chefwe maule kuno. Kamkono kushupa inwe nkulo. Uleisha mo maita wina mchungulo. Kesa iluka poro mbaro we. Tuko yangu kalira owe. Abati waliteme luka wow. Nolo ichepe shani baka tila liswa.
You already know what it is, right? Mazo on this.
Criterion Music. More music on trendybeats.com.